kale patena kakula nyuzi timatama ngira ukaonamo makatunzi ayobe ya mchona kata kweza pweka achina doba doba za yankumango seka first page timaiski basili mapepa ngani zandare zama honorable members tinkae sandare za antu wakula kulu palibe timasata popa ngani za ufuru tinkango tiziko lili beyond repair azisogoleli atu they never cared katangale pali ponse kumango chita life ya buanji yosafuna kukusinta titamvaza SKC tinkapwekesa koma 8 months later palibe ya mamveta mbaka chinyamata titaya mba konda ndale mau wachilima siti ngadza wa yuwa
osa opa osa foka osa 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 opa osa topa osa 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 opa osa foka osa 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 topa osa opa osa osa ngati tizafe tizafe la mbendera Tizafe la mbendera
Nditamvaza kusowa kwa ndeke Ndinali paize ndingati sizingateke Kuti mulungu atichotsele tsogolo Achinyamata atinkamutenga ngati dolo Alolela bwanji kutizi misira nyale Muntu yemwe ana sinta landscape yandale City maziponya nyuzi cause we started feeling older Tione chilima waika tumba bashoda Ndege itapezeka mchikangawa Mitima idasweka lidari tsikulo wawa Mfana wokani zapowa bwerera kufumbi Tisowa nzeru zake, tisowa miambi Aba sisi na yente kama mlungu sala gwita Kwa sala kungo pitiliza zomwa na yambita Kupangisa achi nyamata uyamba konda ndale Mau achilima siti ngaza wa yu
Osa uka, osa foka, osa Osa, 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 osa. Osa uka, osa toba, osa
www.antontomofe.com